to my song, listen to my song, listen to my song, listen to my song, listen to my song, baby, listen to my song, listen to my song, listen to my song, baby. Would you let me take you out, girl? Cause I like you, it's alright, girl. I won't bite, girl. We mean well, well.
Okay. Hi dear, sifa zako mingi pia nishasikia, ni jina ndio siko sure. Unaweza nitajia kwa njia mtagani hapa jiji unaishia. Nilichukulia backseat pale kona ndio naishia. Umewachia wapi mabawa malkia? Ndakufanya kakubebea maji mgongo ngamia. Umejiwinia hati yangu kagormaya. Nina tuganji unaweza chop Akon B square na 6x6 nyumbani. So come to share, ndalala kwa couch basi kayo story na kusikia. Ina ngoma mpya kali kaile ya Adisea. Sijui kama umeisikia.
Listen to my song, listen to my song, listen to my song, listen to my song, baby. Listen to my song, 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 baby. Listen to my song, listen to my song.
Na like sana vile kwa life yangu livyotokea. Rainy days zikaisha, clouds are crazy kapotea. Au machali fisi wanatrai kukuotea. Wasifanya ni pull bunde, ndawakosea. Ni show madhako, damsho vile ntakutekea. Ukinizalia mtoi ndakupelekea baby care. Bado dimples zinaingia maji, naweza take care. Nataka tu grow pamoja, hadi tupushiwe kwa wheelchair. Nyumba ya wazee, bila meno story tunashare. Bila ukiwa young 21, ni ring nilikupea. Nika post ngoma Twitter, unisaidia kushare. Kwa chorus ni kanyeria.
Listen to my song, listen to my song, listen to my song, listen to my song, baby. Listen to my song, 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 baby. Listen to my song.
Yeah,
listen to my song.
Pia unajua kungara, unakuanga mstylish. Na unajitahidi, shule kina shish. Job au jikoni, unapika vile na wish. Na ugali yako, ina testing cakeish. Age, reason zaidi za kukucherish. Love yetu bado mature, but switches are very childish. After mwala na mali, unapenda sopa Spanish. Na mapenzi yetu ena rumia, ubisha niya. El Presidente, wanakupisha njia. Independent, made mwengi wanakutishia pia. Bado ni wewe, unani astonish. After adbiti yangu, uneza sikiza ngoma ya ongesha.
Listen to my song, 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 baby. Listen to my song. Listen to my song, 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 baby. Listen to my song, 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 baby. Listen to my song, listen to my song, listen to my song.
Shafika mazini nimekuwa nikichanga. Finally my first song. Producer alisema nifike saa nane. Mimi hata nataka kutoka saa 11 eh. Hapo sasa chani call Kamlesh, Kamlesh ako wapi? Asa eh mazini usichua ta fry my first song. First song. Chani share. Yes.